aye mukama kwebaza n'obulamu bwange bumpadde emyaka gyange era Yesu nkukukwasa kubeera okusooka mu myaka gyange gye nina kutadde mu mikono kya Yesu bw'okozesenga bw'oyagala
bwe nnabadde mu kirooto ne ndaba eggulu nga libikkuse ebbanga ddene nga nsaba tewali kikyuka naye leero mukama onsaasire
guno omwaka nguwadde gy'oli
guno omwaka nguwadde gy'oli
guno omwaka nguwadde gy'oli
guno omwaka nguwadde gy'oli
bwe nzijukira ewaffe gye nnazaalwa eteri yasoma fenna tetwamalako teri mugagga teri alina nnyumba yegasa mu nsi muno kyova olaba nnina oluyimba ti mukama onsaasire saasira 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 mukama
guno omwaka nguwadde gy'oli
guno
omwaka nguwadde gy'oli
guno omwaka nguwadde gy'oli
guno omwaka nguwadde gy'oli
Yesu akugamba jangu eno akuya zituwiriddwa tambudde mu nsi ino munoonya obuyambi wekwata tewanywera n'eryato lyagano balansinga ebizibu bifuuse ebizibu emyaka gifuuse emyaka guno omwaka gukwase Yesu yekka yanakuwanguza guno omwaka gukwase Yesu yekka yanakuwanguza alizo kuweri Yesu
obulamu bwange buba obulungi
ala
esisize nakumuwada awe bwotyo guweyo jali
fyucha yange nayo gisitule
basumba baffe tubakuwa Yesu omwaka nguweri Yesu ebizibu byafuuka ebizibu
bazadde bange nabo basitule abasumba baffe nabo bayimuse
byotasobola bimukwase tofana bizibu nga Yesu wali guno omwaka gwakweza bujja guno omwaka gwakuzimba nnyumba bwabakulira naffe tugulira bannange emumiriko jonata produsa nyakitaka nagwejelabire guweyo jali nawe gumweyo jali omwaka gumweyo jali eyo kimenya ebiweyo jali ebyakulemesa birekere Yesu biweyo jali lwaki weerumalumagwe ononya nakuyamba ebikwase Yesu ekimenya ebikwase Yesu amabanja gaweyo jali galete jali abalale bobaweri Yesu yekayanakuwanguza uba weyo jali yesala yange